Yeah, gute Mame.
Haile Selassie. Kanali.
Yeah.
See music.
Jaribio lilipo jaribiwa, aliyeiba kaibiwa. Maigizo ya kuigiza, walio gizani wakaangaziwa. Zamana mnyonge tiba, haki yenye taswira kuchorewa. Yeah, haikujitibu tiba tabibu, aliposhika kitabu akakosa jibu bawabu, ikashindwa sogea karibu, na ilipokaribia ikawageukia mezabu. Ghafla wakajaribiwa wenye tabu, wakaondolewa vijana, wakazidi ishi mababu. Na uzinzi nao ukawageukia wavaa hijabu, wenye makuzi wakashindwa ombewa kwa sala za vitabu. Wakaonekana wapuzi, watifu machoni pa wengi, wakakosa sawabu. Sinto wajaribu, hawa jamaa palipo jaribio waliharibu. Sikia, Israeli ndo masihi mkombozi, wanasiasa wanapata azabu. Hakika nasema mnaluzi, hizi simbio ama arakati za kiarabu. Lord is I, malaika wabana wanaimba osana, mbarikiwa aliyerudi kwa tabiri za torati na vitabu. Linakosekana swali, linaonekana jibu, hizi siasa na dini nini kinawasibu? Yeah.
One day one day
uzimu na uharibifu, bifu aziwashibishi na choma moto kambi za ifu. Ufu unafuka moshi, mali batili batilifu, mali aziwafikishi. Ingawa kwao sipo kamili kamilifu, hakika na kaza na sinto waogopa kwa zao keshi. Kabisa sina utiifu kwa yao maasi mkushi, wazi na muda sio watifu, utiifu si kizushi. Hawaniwezi hawa marapa wabongo, ni maluji na sira za mbogo lion. Sinto jiona kamili, mitai na itaji tiba, hata kwa yao mitego siachi asili. Kwani hizi siku hata wanasali wana kuiba, situpi madongo, zambi hongo. Ukweli siezi wa heshimu kwa mavazi na mili, natembea katika misingi, torati na katiba. Si kidogo, wengi wamezikwa akili kichwani, na sipo aba. Kanali.
One day.
Yeah, Zela mixed up. 2018.
One day.
Yeah, you know what it is. Battlefield. Engage, the rapper.
Haile Selassie is almighty.
One love, one angle, one day.